abasajja babiri bannansi ba Bugirimaani bawulira bino nga bakutte ennyonyi bbiri ne beesimba mu ddemeezi batere boolekerera olukalu lwa Africa mu kaweefube w'okulwanyisa olukookerero lw'obwavu. Abasajja bano kati batuuse dda mu Uganda nga bayitiddwa ab'ekitongole kya Bugirimaani ekya DSW nga bano balwanirira nsonga ezeekuusa ku bungi bw'abantu awamu n'obulamu bwabwe obwa bulijjo.
Thomas Uwe Kattensen ne Martin Grogans nga bannansi ba ggwanga lya Germany baakutambula mu mawanga ga Africa 20 nga Uganda lyerimu ku go nga bagenda bakunganya mawulire aganaabayamba okuyimirizaawo pulojekiti z'abavubuka ez'ebyenkulaakulana obungi bw'abantu so n'obulamu mu mawanga ago. Kattensen aweza egy'obukulu 64 y'omu ku bayimirizaawo pulojekiti ya Dasawa eruubirirwa okulaba nga abavubuka babeera mu bulamu obweyagaza. Ekibaleese kuno kwe kwongera okwekenneenya engeri gye bayinza okuyimirizaawo pulojekiti ez'ekika kye kimu.
Idea was we come to you and we'll see what you are doing there, then we know more about what you need, you can tell what you need, and then we can make a good decision for the future to support you.
Ekitongole kya Dasawa Germany Foundation for World Population kiyamba abavubuka okuyiga okulwanyisa obwavu, okwewala embuto ze bateyagalidde, okwewala endwadde nga mukenenya n'ebirala. Kikolera ne mu mawanga amalala agawerako wano ku lukalu lwa Africa so ne Asia. Olugendo luno oluwerako mu mayiro ezisukka mu 175 lujja kubatuusa mu mawanga 20 ku lukalu lwa Africa era nga mawanga gye bavudde kwekuli Misiri ne Sudan. Kulwa UBC leero ndi Faruka Yondo,